Oh my God, Flick made it.
Wee. Mansoor, soundtrack.
It's Latchy on the beat.
So many reasons why they wonder for you, my love.
Oh my God, Flick made it.
Mansoor, soundtrack.
It's Latchy on the beat.
So many reasons why they wonder for you, my love. Now you want to retire with my love. See all the little things you do, they make me na-na. This distance is taking a hold of me for sure. Baby girl, I want to make with them. Hello, I make you all alone. I feel like make you alone. Time flying like TikTok. People have started thinking that I'm single. Simple, come closer, come through. See, can't wait, we be one perfect couple. Kissing, touching, girl, you be my fantasy. Only you I care for no other shit. Girl, I cannot take you off my mind, oh, would you come? I miss me on your body. My keeper is doing something crazy. Physically, so you could song with Kelly. Girl, I just don't know why I'm crazy over you.
They say stop play when say you go and say not play with me in my skill, you don't listen. Umetawala nchikavu, umetanda angani. Nanipa mitihani, natokia njia gani. Uko nyumbani, uko mtani, uko kazini, uko maskani. Uko venjani, uko moyoni, umejaja ndani. Matukio na rewind, rewind kichwani. You are one of the kind, mashinda upinzani. Pozi zako da, ile sura ya furaha. You're my friend, you're my lover, you're my superstar. Mashindo kulala last night. Kiangaria kitando, used to play pillow fight. Come back to me, I'm not doing right. Kiona mtu mzima, nalia ujue vitu ziko time.
Ata hiwe mapenzi ya mekwisha. Kumbuka kuna
mazoea.
Baby
mazoea.
Lata kama mapenzi ya nakwisha, yanabaki
mazoea.
Baby
imani soke, my heart is broken. Naogelea matope, wacha nijikokote, wacha nijiokote. It's okay, na sitafika popote. Damn, so najua I lost, I'm in so pain. Your love na nipadikshe kama cocaine. Nona kabisa mesha ni damage in my brain. I'm so high, captain, jump off the plane. Mishindo kulala last night. Kiangaria kitando, used to play pillow fight. Come back to me, I'm not doing right. Kiona mtu mzima nalia ujue vitu ziko tight.
Ata hiwe mapenzi ya mekwisha. Kumbuka kuna
mazoea.
Na mitaga my love. Mchana na mitaga baby. Usiku na mitaga wabavu. Halafu mwenye mi yendo tamu yangu. Akiamkaga nasema nanipenda. Hawezi kuniacha hata apewe nini.
Baby girl, mkiwa kwako najipata. I'm a city boy, ila we ni master. Kigusa kinita yani come. From the head to the toe, we bado ni top notch. Baby girl, mkiwa kwako najipata. I'm a city boy, ila we ni master. Kigusa kinita yani come.
Shika moi, shika raw. Juma pelo alike. Washa wone na kugenda, na kupenda kama holiday. Kwanza unako nipea mambo mazuri, mambo yeha. Kuna leva wanna show you. Loving you, I swear, and I dare. Yeah. Unawaringia, ringia. Kiona wanalia, wanaumia. Usipagawe na madudu, kwani mindo baba yao. Okay, baby, ringa ni vimbe. We share body, you're one body. Me want nobody. You my body, you my fantasy, you my everything, girl.
From the head to the toe, we're about on the top notch. Baby girl, kiwa koko na jipata. I'm a city boy, ila weni master. Kikusa kilita yani kama.
Pukweli kabisa, na kukunda chani. Hapa moyoni, peki yako umeka. You're the only one, yeah, yeah, yeah. Na watarifu nimepata mwenyewe. Huyu ndo anani watende na mpaka sali. Mpende msipende wala sijali.
Kichwa cha nyoka, si uwezi mzigo wa mawazo. Ninachofia meno yatanitoka, nguvu za kusukumana sinazo. Nalika kuchoma mkuki, mbona damu zinanivujia mimi? Na kukushiti sikumbuki, baby, utaniamini lini? Furaha imepotea, kila kitu kwako nakosea. Kujitetea hadi nishaanza kuzoea. Moyo unapenda amani kwanza, kisha vitu vya thamani. Wahi umalizi ukianza, katoko mahakamani. You better go,
you better go, baby, I'll let you go.
Rumba, you better go, I'll let you go. You better go, I'll let you go.
Sija kupenda unitende.
You better go, I'll let you go.
Wene amani.
Sema nawezio, unajua unanisikia. Ongewe moyo, unajisi kabisa nilomio. Kwa ndani nikipiki niponza choma kasura kangu kaupole. Kipende na kuwaga kipengele, na kwa mboya mwenzangu na mweka mbele. Mbele, vipinta kula kwa macho kuchanazo na utaka upele. Natizo mwa wangu na kihere here, na ukiachwa sababu pia kelele. Kama matangazo ya vifo, una nini wewe? Tuliza na moyo, mana nayaona, nayaona. Una nini wewe? Tuliza na moyo, mana nayaona, nayaona. Tuliza na, tuliza na, tuliza na, tuliza na moyo. Tuliza na moyo. Moyo unanisikitisha, na shindo fanya ya kuyajenga maisha. Moyo mapenzi anatubatilisha, uyawezi moyo utakuja kufa. Moyo unanipeleka wangu wangu, kutokuta wani visivo vyangu. Fingine wachi ya walimwengu, moyo nikifa mida kufa peke. Hapo kama mwanzo mapenzi ya kubadilisha. Unanipa mawazo utuyache, moyo imetosha. Una nini wewe? Tuliza na moyo, mana nayaona, nayaona. Una nini wewe? Tuliza na moyo, mana nayaona, nayaona. Tuliza na
umenikorazisha, likuwa na mapresha tu. Alinidhalilisha, alinichaza. Umenikoraptisha, likuwa na mapresha tu. Alinidhalilisha, alinichadhani ya dhani. Ngeaga maisha, nilishafikia kikomo. Ukanikaribisha, kabisa ukaniadaptisha. Umenipendezisha, ukaningarisha. Wachana na ule mbwa mwanzo, alinikondesha. Usulijawa na vishimo, nikapoteza mwonekano. Nikaonekana kakitu ko, kumbe aliyoya mwona bado. Na bado taratibu mama, tunamumiza roho. Taratibu mama, atajitoro. Na bado taratibu mama, tunamumiza roho. Taratibu mama, atajitoro. tunakula chapati na visupu. Baby, mbae, tupo nyumbani, tunakula chapati na visupu. Usonga kinitani, tunaze vurugu sumbufu. Maumivu sijuagi, nendo anaye nipafura. Na wala siteseki, niko anga ni juu na vaa. Acheni kuzile tulistawe, amjui alipunishika. Hata kama akienda mbali, kufata hiyo nitalazimika. Umata taratimu mama, tunamumeza roho. Taratimu mama, atajitoa roho. Taratimu mama, tunamumeza roho. Taratimu mama, atajitoa roho.
Zangu unanijia wewe, you're my darling queen. baridi unikumbate, unipe joto mpenzi wangu. Kama jozi nitakuta, nikubebe ukudekeze.
Tena upepo mwanana, oh, bila shida. Visamaki, samaki, vipweza, na vitawanya miba. Na pilipili ya Zanzibar, oh, mbona suna. Mwezenu nimetumia, nimetumia duwani. Wacha niende kifulini, minijilie vya. Mwezenu nimetumia, nimechumia tuwani. Wacha niende kifulini, minijilie vya.
Oh, na kitemeka naisi baridi, ananipenda na mfaridi. Oh, na kitemeka naisi baridi, inampenda analifaridi.
Laisse-moi faire ce que les mots ne te diront jamais. Laisse-moi perdre pour savoir comment te gagner. Ça fait longtemps que je te voulais. C'est la vie du ghetto qui m'a retardé. J'ai déjà vu sa mère, j'irai voir son père. Lui dire sans sa fille, je ne serais plus le même. J'ai tant besoin de toi, dans ma tête il n'y a que toi. Savais, les mecs comme moi, on me fait pour de vrai. On me fait qu'une fois, non pas deux fois. La première fois est faite pour durer. Malgré ma vie compliquée, sincèrement, j'suis impliqué. Je ne veux que toi, oh ma baby.
Oh, la vie merci, baby. Anani pena, dame faïdi.
Genie X double six.
Usi mwaze mwingine, ni waze mimi tu. Nikisema I love you, itika I love you too. Nisemeshe kukunona, oh my boo. Tupendane mpaka waige ndege wale upo juu. Leo sitaki penzi haraka haraka, tufanye taratibu. Leo tusitokwe jasho, yani taratibu. Tena tusiafumbe macho, tutazamane kwa ukaribu. Alafu nambie ukipendacho nianze shingo ama mbavu. Kwa moyo wangu uko hapa, 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 hapa. Hapa, 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 hapa. Kwa moyo wangu uko hapa. Nikuache mimi labda merogwa, kichwani mwangu umenijaa, oh, oh. Anakuota nikilala, mina kuota. Sitaki penzi haraka haraka, tufanye taratibu. Leo tusitokwe jasho, yani taratibu. Tena tusiafumbe macho, tutazamane kwa ukaribu. Alafu nambie ukipendacho nianze shingo ama mbavu. Kwa moyo wangu uko hapa, 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 hapa.
sina mipaka, nagugumia mkitoa mama kwenye dunia, anayenipenda ni wewe. Kwako sina shaka, nimetulia kama maji kwa sufuria. Amini kwamba nachokwambia, anayenipenda ni wewe. Sieti hani, uko tayari kumtunza kama dai. Marafiki wakakubadilisha, ukawa ushikiki, ukanidhalilisha. Mara mawigi na kukodisha, wakati umeupo kaumika. Ukigeuka unanipa midadi, shepu lako laini laini kama maji. Na kwenye kitanda mama unakipaji, mafundi mengi paka haya na idadi. Seti hani, uko tayari kumtunza kama dai. Uko tayari
semaga mapenzi safari lako gari nimedandia linifikishe. Wendo dereva lokupa kibali, kila kukicha minomba dua afanikishe. Mungu kaniumbia dunia, Mungu kaniumbia furaha, kakuleta nawe dia. Achache kusifia sura jicho mashawa, shepu umebarikiwa we. Na kama chizi ni wetu au vyovyote vile, haya akimu wangu ni wewe. Utanilaza na viatu anasokwa mechi zile mwaya, acha nipake kiwewe. So siri umeniweza,
umenika kwa moyo, umenika kwa moyo, baby umenika kwa moyo, umenika kwa moyo.
So siri umeniweza, bingiri bingiri zinanitoaga kili, na kabisa kwako nakiri unanipatiaga. Tawa mtu sio siri, na tawasome albadiri wanaokuja nyumbani kukunyatiaga. Navyonipenda vile natamba, kuna wengi hawapendi, wanajifanya wanambambamba, waharibu letu penzi. Hata wapige tunguri za tanga, anatulinda Mwenyezi. Mekukuwacha siwezi. Na kama chizi ni wetu au vyovyote vile, haya akimu wangu ni wewe. Utanilaza na viatu anasokwa mechi zile mwaya, acha nipatwe kiwewe. So siri umeniweza,
umenika
nikosa tena
the melanin
yanzo tani utani mara mwite baby ya tike honey
bye.
vipaavi moja flani vya kufumba macho kupala kijani.
Akasema ukitaka mkaka tunavuka mipaka. Na mimi nikataa. Muzenyu mamula valapo. Mamula valapo. Nikusa tena.
The melanin.
Nyanza utani utani bara mwite baby yetike honey. Barave mboje flani vya kufumba macho kupala kijani.
Akasema ukitaka mkaka tunavuka mipaka. Na mimi nikataka. Na sasa moyo umetakata.
Mwenzenu I'm not available. Sipatikani I'm not available. Mwenzenu I'm not available. Sipatikani I'm not available. Andiki mwona
Nakita ni mshike. Haki haki wajiku. Kala kitu kabafuni. Olo na bo. Kina lana.
Can it be a kid? When can I say pity? Oh, a baby. Say what they had a good Ani bibiti, oh habibi.
Anagaganaga kulalia. Akini bali yozi umekini pania. Anakuja na nivamia. Ananikalia halafu yendo nalia. Mwenzenu I'm not available. Sipatikani I'm not available.
Mwenzenu I'm not available. Sipatikani I'm not available. Nani kimona
Kani nishike.
Kana
nishika shika.
Mr. LG, nimefanya survey, jiji lako liko salama, umenitoa hofu mashaka. Moyo upo Bombay, mwili upo Dar es Salaam. Hisia zimevuka mipaka.
Sholele.
Raha zimefatizana, utamu sukari tele. Mwili ni tuki papa sana, zina nisimama nywele.
Raha zimefatizana, utamu sukari tele. Mwili ni tuki papa sana.
Tazame wale hawali wakashiba, wanakesha kuroga tuachane. Kwetu mambo nare nare, raha sio kawaida, wenye pressure na pumuzi wabane.
Mapenzi uji wa moto moto,
zambini koroge
ni koroge,
shezanye kama
mtoto mtoto
midogo.
Peke yangu siwezi.
ulivyo tugeuza madui. Asio kwamba maumivu siyajui, mana najuliza kwanini uliniacha bado na kupenda. Asio kwamba kwangu ulikosa uliopenda, basi naomba kamilisha ulivyo nena. Utanipenda, utanisamini, hautoniacha bilani ulikili. Niache ni kugane, labda unizike hai. Oh, leo na kugana. Asa kwa ninyo lelitongoza, adharani ukaniteka.
Na kugana.
Maneno yako ya uongo, na wengine nikawatupa.
Na kugana.
Uniahidi utanipenda, asa mbona unachepuka.
Na kugana.
Mimi nipaki na nani, na wewe mefuzwa ya mwanzio. Jamani, ahadi ni deni, aliniahidi atanipenda. Nimeona ni mtaji leo. Zamani, niliona wengine, nikampa moyo wangu yeye. Kwa nini aniache na mawazo? Subira, subira niropa. Asila vitazi nishatupa. Tamkana ye, tampenda ye milele. Leo na kugana. Asa kwa ninyo lelitongoza, adhara nyoka kiteka.
Na kugana.
Manamo yako ya uongo, na wengine kawatupa.
Na kugana.
Uniaiti kanipenda, asa mbono unachepuka.
Na kugana.
Mimi nipaki na nani, na wewe kuzwa.
Tunavyopendana wataachana. mwisho. Baby nomba nifanye, baby nomba nifanye. Oh, oh, oh baby nomba niweke. Oh baby nomba niweke. Oh, oh baby nomba niweke. Baby nomba niweke ndani ya moyo wako daima. Hey, wale wote wanaojifanya pweza wakutabiri penzi mwaka huu tuwachinje, tunywe chuzi na kuongeza nguvu. Wale wote wambea mbea watie chumvi penzi, midomo tuwafumbe, tupendane waishiwe nguvu. Hey, Mungu kaumba dunia ina watu na vyetu, ila si tunapopendana patachana wao.
Baby, hello, hello my love, imekumisi wangu wa moyoni. Hello my love, baby darling, dale mama, nakumisi mimi mwenzio. Aya, 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 nambie, uko siku yako mendaje. Nami nisikie, naka kija kangu kanasema jaya ya. Sasa mbujiwe, mimi kuwa mbali na wewe na isi matesi. Ewishi niwe hapo, pembeni ya wewe kwa teka joto. Kumbe viumea fulani, jiondo vitu nipenaga. Na vile vyako viutani, unani mbali zaga. Show, show,
show.
Show, show, show,
acha nikupe ubuyo.
Show, show, show,
show, show,
nawe unipe ubuyo.
Na hesabu siku na masaa, siona hata dalili hata ya kuiona yako kuwa. Naweza kuivumilia njaa, ila sio kwako mwili, hata we mwenyewe unajua.
Oh baby,
yani wako kija amemisi kukusikia. Daddy, siku kija na isifurata tanizidia. Tutacheza wote baisho, sho, sho, sho. Itakuchinja na kajogo. Oh, oh.
Show,
show, show,
show, show,
show, show, show, show, show,
acha nikupe ubuyo.
Show,
show,
show.
Thank you. do.
Baby, leo acha ni kupe cheo. Nina mawa yako leo. Wewe kukipe leo. Baby, leo acha ni kupe cheo.
ma bam bam penda hi penda dak slow but in the chop chop and penda hi and penda dak slow but in the chop chop
put that dip inna do deda inna gana mo anamba nala put that dip inna do deda inna gana mo anamba nala
check it check it miki 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 miki
Me, I got the password and keys for them. I go street love 'cause I'm real, goddamn. man with no grudges, I cheer for them. But I don't give a fuck, I no fear no them. I sent them all up, what keep I G. I sent the barakas above. Salute for my gang, not for my G. Wanna find your seat, you can find
me. I've been grinding hard,
winning silence, to let my success screaming loud.
And I believe in God, I've been grinding hard,
winning silence, to let my success. You see me at the crossroads and keys for them. I go straight up cause I'm free to death. I'm on the projects, I cheer for them. I don't give a fuck, I don't fear no them. Yo, me, I got the password and keys for them. I go straight up cause I'm real to them. I'm on the projects, I cheer for them. I don't give a fuck, I don't fear no them.
Let me talk my shit. Straight love, I'm a straight thug. Just give me respect, I don't need hugs. A, B, C, D, E, F, I'm G'd up. Straight top bond, and I'm teed up. Off the cherry bomb, I don't need drugs. Hit it on the floor, make her knees scrub. Be respectful when you greet us, cause the Glock Christian, it'll let you meet Jesus. You know it's hoopy, I come from sliding hoopies. Little tech of 30 in a stick, little oofies. Show me the money, I came to eat, I'm a foodie. Standing on business, bitch, fuck you, sue me. I can never lose me, get forever Lucci. When you get in Lucci, you know it come with the coochie. Gangs are never bougie, try to down in Louis. I don't hold grudges, I hold Uzis.
Me, I got
that
password and keys for them. I got street love, cause I'm free for them. I got the
cost
of love, I just cheat for them.
I believe. The troop all in front of the thing. They still not so. Let's go.
Kila ndege hutua kwenye mti ya upenda hoyo. Nyuki huya penda maua yakiwa yamechanua. Na kili moyo ni mwangu kwa mani mepata wangu. Shahidi Mungu wangu ardhi na mbingu. Hani
mama
kaitaro yaki city. Honey
mama
taitaro yangu
city.
Yani utamu kama chipsi ukishusha na juisi. Mtoto yake pipi wazushia wantishi. Wanitie polisi nimefika pasi loki. Mino yule kisiki champingo. Ningupi kwa timo ya umesalenda.
Ah, umesalenda.
Akina kupenda.
Ah, akina kupenda.
Moyo umesalenda.
Ah, umesalenda.
Baby, na kupenda.
Ah, akina kupenda.
Penzi wako baby we mkali, nanipa vitu vizuri vya hatari. Penzi bwana yana sukari, ila ni matamu kuishinda asali. Nilishavuka mabonde na nikapanda milima, tafuta penzi lilo simama wima. Sikupata penzi nikapata matima yasiyo na maana. Hey, ona we umetuliza, najuliza wapi umejifunza, ona we mtundu hivyo. Utamuwa zako lips na kuisha ukini kisi. Yani we bonge la pisi, saizi yangu menifiti. Utamuwa zako lips na kuisha ukini kisi. Yani we bonge la pisi, saizi yangu menifiti.
Moyo yangu umesalenda.
Ah, umesalenda.
Wana mdogo tulia, katika maisha kita hili kujishkilia. Uncle, wembu kwanza sikia, kama mashaba gumo chana na yokimbia.
Wani vipi, blaza umekunywa pia. Mwono chonu nonipa kichwana utaki kuingia. Eh, ifanye mimi mapenzi ameni zidia. Demu wangu mlemavu amegula kinda ameni kimbia.
Eh, wame atakisa pesa, bado utafute pesa, unatafute mpenzi. Kuto unachaka chaka, mapenda kutoneka, kudumia uwezi.
Naomba ushauri, ushauri. Ushauri, ushauri, naomba ushauri, ushauri, naomba ushauri, 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 naomba ushauri, ushauri, ushauri,
naomba ushauri, ushauri, ushauri.
Naomba ushauri, ushauri, ushauri. Naomba ushauri, ushauri, ushauri.
Kama unataka ni kushauri na kushauri uje simba ukumuliko siku fitume ya timba imula waze mdogo wangu ilofinga
kubwa zima unanishauri ujinga siwezi kuja simba kamnizi kwanza msemaji wenu na sauti ya ki
wana simba
wote simba gumbi wao mtoto wa kiki mkiulizo utawi ni nini jami ni kujabikia yangu Nimu gali na wazeti wao Siyo ni kuwa ukitulika waganga
Hilo linge kuwa chama Asinge ondoka chama Una mnajidanganya Nye ni kundi la kina mama
Naomba ushauri Ushauri Ushauri
Gali na mabawa Tungali saa hote Mimi
napeti
mwepa
Jamani minapeti ya mendonga Jamani minapeti mwepa
Nimefika pana baka moyo Yani kaka chorwa Nimshipa umeshika moyo Nuchanza kuchochora Nyumbali ya pana baka moyo Ama thamani ya dola Nimshika umeshika moyo Mimu zako nikikuona Ni mache tu mapigo ya nabagi puo Mimu zako nikikuona Sija kuzohea kabisa nabagi uu Mimu zako nikikuona Ni mache tu mapigo ya nabagi puo Mimu zako nikikuona Sija kuzohea kabisa nabagi uu Nakuna muda na hisi
Baby nakufa
Na roma dunia
Nakufa
Na nipeleka kupe
Baby nakufa
Jamani mapeti
Nakufa Baby nakufa
Sija kuwa mwenzenu na nyonyeshwa Shapili, narikizwa Na pombe ya mapenzi na lepesha
Ningali ya mabawa Tungali paa wote Ninge kuficha maya Tungali enda wote Ningali na mabawa Tungali paa wote Ninge kuficha maya Tungali enda wote
Mzako, nikikuona Ni macho tu mapigo ya nabake Mzako, nikikuona Sija kuzuia kabisa nabake Mzako, nikikuona Ni macho tu mapigo ya nabake
Mzako, nikikuona Sija kuzuia kabisa nabake Kwa mimi sahafi sipana
Hapa nipi Mama chokolo Umeumba ama nikitoli Umeumba ama nikitoli Umeumba ama nikitoli
Si bana hapa nipi
mama chokoloni umeumba ama nikitoli unanipandisha mori we unaniacha oiwe oiwe
una sita sita kuna jileta misitu sita sita kukumia peka kweli shere zetu zina noga isi utakunga pumbe utaboga we
alika wenza kwa waje awaje tupati waje alika wenza kwa waje ana waje tupati waje
Chatakila Afisi kebadan kila Bigwe mwenyo tamwaki Ato nebana nikirusha nungu kila mtu oh, 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 oh. Kwenye sitata kwenye maredio oh, 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 oh. Kwenye mitandao Kute mina funga bao
Alika wenza kwa waje Awaje tupati waje Alika wenza kwa waje Ana waje tupati waje Aukoshi Haumarisi Aukoshi How wise?
umenifanya nini? Naomba maji. Hakuna chupa ama ya bomba.
Kwani unakunywa? Mbona unamwaga? Mnamwagaga?
Basi nywele kwa Jonijo. Vipi simu macho matatu? Huko Dubai twaenda wote. Watanisema na roga watu.
Ayeye, ayi, awewe. Ayeye, ayi, awewe. Ayeye, ayi, awewe. Ayeye, ayi, awewe.
Baby kiniacha minta kufa.
Baby wenzako wataziba ufa.
Basi sifi.
Basi haya unakalia boku. Ni kubaya.
Shuka kwa chini ni pakulia ndizi.
Shuka la nini umenikata singiza?
Wendo ili kimbala sini tangawizi.
Benzi lako alijifichi kikohozi.
Ayeye, ayi, awewe. Ayeye, ayi, awewe. Ayeye, ayi, awewe.
Yevon tumuzi madhavaga bosa ge. Yevlan bachino. Jogo.
Vibe killer.
Believe your beauty face my kuba. Na kuganda leo karuba. Nataka ni kuchezeshe show. Rumba cheke cha nyumba jo. Tena believe your commando. Ujawa ipata before shit. Bad girl bend gala gala jo. Kati kwa pabuge barash. Bad girl bend gala gala.
Vibe.
You've run to me the motherfucker voice again. You've loved by Chino. You go.
Vibe killer.
Believe your beauty face, my kuba. Na kuganda leo karuba. Nataka ni kuchezeshe show. Rumba cheke cha nyumba jo. Tena nilive your commando. Ujawa ipata before shit. Bad girl bend gala gala jo. Kati kwa pabuge bara shit. Bad girl bend gala gala. Ebu soge kwa chamba. She make me. 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 Nishapaka za putururu, tunalegeza chaga. Una michezo ya kufuru, adina mwaga wa chaga. Ya kizungu ya kichina, usijenuna ukaninyima. Unavyotaja langu jina. She bad girl, ben gala gala jo. Kati kwa pabuge bara. She bad girl, ben gala gala. Ebu soge kwa chamba. She make me.
Hard to get. Yoshinda gama indo. Maybe atoke weekend. Nasikia napenda fimbo. Mumu ita DNN. Korada ya kumdhido. Lazima nika bang. Kuskini mekumak. Ai, shake it. Nita kutap. Nimekumak. Nimekumak. Na lazima na kutap. Check it. Kuskini mekumak. Ai, nita kutap. Ai, check it. Nimekumak. Nimekumak. Na lazima na kutap. Baby doll, suskie nkona form. Neza kuspoil, neza kutolea form. Sia tina braga, diwe unanino. Baby doll, say my name ni kumwagie mado. Ai, upatika na kwa form za wanaija. Usiku Gemini, kanazoza na wababa. Yotokia gatu joka nkona rada. Gosho dome ni bamba, hindo malinataka. Uski nimeka zoom zoom, nimeka ngam. Nishara dama root, zote zenye yo pass. Nishajua gosho do na penda gatu kubash. Sojo ni kim round na muround na magash. Uski nimekuma. Ai, check it, nita kutap. Nimekumak. Nimekumak, na lazima na kutap. Check it, uski nimekumak. Ai, nita kutap. Ai, check it, nimekumak. Nimekumak, na lazima na kutap. Hakuna London, nijizisha kama London. Ama ni London, shoto mwenye mbe black man.
Rocket Records.
It's your favorite boy, Cash Kid on the track.
Gonna dance well, welcome, Sele. When I kwanza kuni ask Jere, Sele mire tele gaz meriet. Kamo ni goja we kam sede. Si tu sere 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 tu jimes. Tu sere sere hadi ujiwes. Ku sere sere kutete meka teme kame ni roge ya tete mecha.
Okay, okay, kuna venye unakuwa fine nikikunywa pombe. Mbona unanichanganya na haga zako kinama. Left right nipe zote. Hapa kwa giza mibana silipi token. Na kwa insta kitaka comment. Niko bita juna ni dormant. Tiyo figa kuna nigane za forget. Juna kudai ni kuje maidia. Lafu tuende kumbani kutayebia. Mini kufainu neza kalia. Niko mbaya wewe tuneza msaidia.
Juzi ex wangu alikuwa my jaber. Nisha move on, mana shindo white got there. Nitume fair na shindo we nigede. Nikimwaga mtama sunajua atadona. Kata nasha simba wanaona gere. Nina geri safi na gari mini dere. Toyota, cheki kila place niko mbele. Nikimwaga mtama sunajua atadona. Na switch flow, ubanju ukiwa disco. Kimisa ilutoke wadhani ni missiles. Na slim flow, flex kau kona muscle. Kazi safi wezi tonga bila jasho.
Kona dance well, welcome sele. When I kwanza kuni ask jere. Sele mire tele gaz meriet. Kamo ni goja we kam sede. Si tu sere 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 tu jimes. Tu sere sere hadi ujiwes. Ku sere sere kutete meka teme kame ni roge ya tete mecha.
Anko yako mambia babako. Jesse anko yako ye ni babako. Mademo na piga nyaju yako. Stejo ni yako tingisha joma. Leza pata saloon juu divako. Na toto yako kungora juu ya ganje. Manzai unadai umanzi. Amota mkulo utoke umanzi. Bathi unadai umanzi. Amota mkulo utoke umanzi. Anko yako mambia babako. Jesse anko yako yeni babako.
Mamori utujikaze kama kunta kinde. Bazo kona bibi na nateza inje. Anaganji lakini anadai ya bure. Bro, bro. Bonge sengine, sungere tadinga ingone, kujana dingoe. Leo nakula njivanja, vati na dingoe. Kabla story si jatel, buda sinu mochoe. Ai, ai, buda sinu mochoe.
Kwa na dance well, welcome sele. Wendo kwanza kuni
a. Mr. Nan, Jofus. Yeah, bugi yote ya tease, alert. Komanda nimefika ni bala. Mkorada hii hali ni mbaya. MCT ya gas, oh, geza mufaya. Ikibamba unateremuka. Ramosmos, tunateremusha. Sawa posi mbamba, tunateremuka. Ikipanda sana, tunateremusha. Sheshe, ikibamba, unateremuka. Ramosmos, tunateremusha. Sawa posi mbamba, tunateremuka. Kipanda sana tunateremusha. Sheshe.
Vile unava, weni OG ama rigiji. Niliteka jana, mini kama mini easy. Nite chita, nite lele, mindo fanya fikiri. Na kupi, ukede, mindo ifanya easily. Je, yeah. Akona figa nane nambe o manyala. Yopenda nikiwa in, kima gisha mala. Backshot, jina party, nimute malaya. Favorite food yake, yewe ita banana. Walala, bus babe, swalala. Night day, kiwa in, kiwa in, agwaya ya. Ay, walala, bus babe, swalala. Iwe dip, kiwa dip.
Ikibamba unateremuka. Teramosmos unateremusha. Sawa posi mbamba tunateremuka. Ikipanda sana tunateremusha. Sheshe, ikibamba unateremuka. Teramosmos unateremusha. Sawa posi mbamba tunateremuka. Ikipanda sana tunateremusha. Sheshe, yeah.
Anapenda Mattel, shida tu niko kesha ntel. Pate jemi na luku yodonga to Chanel. Shori ni baby gala kwangisha itu kwa bed. Luga mutupa ikifika vaz mikatel. Sija change mzinga na nateremsha. Before afunge mlango toja asha teremsha. Mama wakwako ni kimdai ni naweza gusa. Manda manonki wa stone mawe nazirusha. Anguka na alafu shage uza. Nikona dhudha wokicheza na mafuta. Bashiko misri design for me melipuka. Nishazi pandisha design naziwezi shuka.
Ikibamba unateremuka. Teramosmos unateremusha. Sawa posi mbamba tunateremuka. Ikipanda sana tunateremusha. Sheshe, ikibamba unateremuka. Teramosmos unateremusha. Sawa posi mbamba tunateremuka. Ikipanda sana tunateremusha. Sheshe, ikipanda sana
African princess. Tulianza zamani Buganya tena tukapendana na yeye. Tulianza zamani. Uta ndoto ujana kugombana kupatana na ye. Akili nazo zimeshapotea na sijiwezi mazima mi kwa kinyanganyanga. Nikimona joto majasho kulowana na data mazima mi mtoto wa mama. Yana noga mapenzi, ni matamu mapenzi. Mi moyo wangu ti 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 ti. Wali mwangu wapendi, washi semaga mengi. Eti naweza kukuchiti, kukuchiti.
Ah, my totori, oh totori.
Chokupendea wewe ujisiki hata na maneno yao yasiki. Au misiko sawa, maneno yao yapunguzi power. Watamaliza waganga na manabi, hata wakoke madawa wakufiki. Au misiko sawa, maneno yao yapunguzi power. Narudi na hii tena, kichana na wewe mapenzi sirudi tena. Wengine wanitaki mema, story za uongo, ma drama na ma cinema. Apendi pesa, apendi show, analipenda tu. Iwe chumbani, iwe jikoni, ni mahaba full. Nakisema love you,
me I love you too. Na ndo maana
yana noga mapenzi, ni matamu mapenzi. Mi moyo wangu ti 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 ti. Walimwengu wapendi, washa sema gamengi. Eti napenda kuichi, 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 kuichi.
Oh, totori, totori. Ah, my totori. Oh, totori, totori. Ah, my totori. Oh, totori, totori.
Yana noga mapenzi, ni matamu mapenzi. Ti 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 ti. Walimwengu wapendi, washa semaga mengi. Eti naweza kukuchiti, kukuchiti.
Pull up, pull up, pull up, my selector. Da 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 da.
Oh no, oh yeah.
Lamba Lolo.